www.radioacqua.com.
Undenza indoda emadodeni, ingosi emakhoseni, umntu ebantwini, kwakukho kunzima ebomini. Kodwa undenza indoda emadodeni, ingosi emakhoseni, umntu ebantwini, kwakukho kunzima ebomini. Nyawoza, uzungazi ndishiye.
Le ingoma yela tyotyombe ndikhulele kulo, zonke iindlela zobomi ndazifundela kuyo. 20 liter ipheli ibiyitafile, iphinde bekwasiso nesitulo. Ezabantwana siyodlala ngalo phandle, silenze igubu lomculo. Emdantsane bathi ligali, esowetha ngumjondolo. Ebhayile bobosi, thina pekapa sithi kiss the keep okanye woki. Kodwa yonke lo ndiyafana wethu, qha kohluke nje yabokhi. La chemba nesasitya sizitya, xa kunetha siganga amathontsi. Ewinta ugodolobhontsi, emva kwekhabhathi impuku zisibambe lirhontshi. Sinaso nesasitena sesunlight sohlulweka i-4, yohlamba umzimba neyohlamba izitya, nempahla plus namazinyo. Phofi kwayiyo ne-roll on, icango libanjwe ngesikhongwane. Bash bash utapeta paphantsi, ifriji ne-TV ne-stove zidibene ngombane. Siziva zonke neendaba zomakhelwane. Ityotyombe lindiqaqambisile, lindiqeqeshile, landiqhuqhaqhuqhiyane kulo mhlaba ndingandingqelekile. Ngexesha lendiyandiya, ikamera ilodonga ngumdiyadiya. Ikhandlela libanjwe nge-MD lebhiya, la mathontsi buwavale ngevaziline neplastiki xa kunetha yanyibilika. Eish, benobamde kodwa made ngawetyala. Kum imbewu yatyalwa, imivuyo yama ingomanyala. Mntanamhlamba ube mhle uyodlala nabanye abantwana. Suba lityotyombe nobuphume ityotyombeni, lawo ngamazwi kamama xa indiyala. Ngaloo mazwi ndithi halala tyotyombe halala.
Indoda undenza indoda emadodeni, ingosi emakhosini, umntu ebantwini, kwakukho kunzima ebomini. Kodwa nenze indoda emadodeni, ingosi emakhosini, umntu ebantwini, kwakukho kunzima ebomini. Nyawoza, uzungazi ndishiye. Bawowa, bambi niqine.
ZWAP.com.